Ndefu kama dread ya zigi inawafanya toto zuri wasotaka kujigi wanajigi wanahaha kama digi digi yanu anakuja speedy sarakasi na misambaka ya jigi ajojo sarafina na digi utawambia nini wameshadata na bigi washakutana na fila vijana wanaligi wamedatana yangu kozia kwangu iko bigi 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 upana
bigi
urefu
bigi
unene
bigi
uzito
bigi
yani nganganga
bigi
gumu gumu madem wana shanga
bege
usiguru dumu oh,
oh, oh. Bege
Imeshanipaga mkerufigi ndo inawateka sobiti shamba ya bibi tena bigi baka wanasahau mawigi mademu wa chuo wanahonga baka friji naenda kuza sura mlimani city nipate mama la kunilea kibishi tena nafuga rasta kama zawa la bijiti nikawatege wazungu wa koko bichi upana
bege
urefu
bege
spidi utadhani nimetumwa na kijiji uwezo
bege
gufu na za watoto timu baka na fungu wali
oh, oh, oh.
Bege
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 bege bege
helele nalima kama jembe
bege
tango kasaba ya genge
bege bege
ini bakora ya viwembe
bege
sina haja ya mundende
bege bege bege
babe janda kuna libanda
bege
na wakongoli wanashanda
bege bege
made mwa Kenya na Uganda
bege
na doma na unadiganda
bege bege
na benda na kunalibanda
bege
na wakongoli wanashanda
bege bege
made mwa Burundi na Rwanda
bege
na doma na unadiganda
bege bege bege.